exclusive from ZamiaMusicHits.com.
Ndirine mafunzo oti sindinga kwanite kuwayanga oti mayango ake ai kuseri kwa moyo apambo wanga ndi mafuna ntawa honanso alindu moyo ena mtima umalila bemuka kumbukira maremu amai vanu makolo ena amalila muka kumbukira mwana wawo adatsogola ena tikulakalaka one time titango kumananso ndi my best friends inde malemba atikuli moyo wina wamuya yakumwa mako komangati ndizoteka tikamadze pita akati chingamire tikamadze pita akati chingamire otitiwa tikamadze pita akati chingamire apalewa tikamadze pita akati chingamire. Zapo za moyo wina ati kulibe ubale kukwati kumoyo wina mpamene atati ndimo kumbukila kuwaganizila pena ni malila mpamene koko ni manza wawona atafana kolona wapo petititai mafunzo muntima opanda mayako kodi ndinende kandi opanda mayango kodi mayango anga ari kuseriwa moyo ndani sada lake lake po atango mwona nsowena wache alinde moyo tikamadze pita akati chingamire tikamadze pita akati chingamire tikamadze pita akati chingamire apalela tikamadze pita tikaona neto nda palela
Tikamadze pwela